lalela sithando sami. Ngeke ngajola mina. Ngajola nomuntu wayengenandaba nami. Umuntu wayengithanda makuthanda yena. Wayengikhumbula mayexabene nalo othandwa nguye. Umuntu wayehlala amalanga without texting me abuya athi baby game. Kodwa ngoba ngangimthanda ngimpendule within seconds. Umuntu ubumbona ukuthi akanandaba nami. Kodwa ngithule ngoba inhliziyo kade safuna yena. Even though beke ngenza isilima. Angisayikhumbuli ke yokuncenga. Bekuyikimi emva kwakhe ngimncenga ngisho iphutha kungelakhe. I've learned a lot from my previous relationships. Ayikho iwashing engawumi. So if your partner doesn't value and respect you, mtetela hamba mtanse kai. Ungalokhu uzenza isilima umbuzo imibuzo. Lokho ngeke kumshintshe. Uyazi yena ukuthi uthanda bani nokuthi ufuna bani. Oh konje kuthiwa izinyembezi zesilima zinetha ihla kaniphi? Ngelinye ilanga. Uzokhumbula lapho kungasekho kubuyela khona emuva. Unomvuyo kanje.